combination sounds.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Baba yangu, ni jemedari yeye, nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita.
La 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 ya mali pasipo njia. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, alishuka kwa Danieli, hakuliwa na simba. Ninaye, nimemuhakikisha, aligeuka fimbo ya Musa, maji yakagawanika. Ninaye aliye tikisa dunia, ni peke yake tu. Amepigana vita ya kwangu na mimi nimepona. Ninaye nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye ninamkubali, katika yeye nitashinda vita. Ninaye nimemwelewa, katika yeye siwezi potea.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita.
Ni yeye tu.
Ninaye Yesu, nimehakikisha,
mwenye ushindi,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia,
ninaye Yesu,
inainama,
nimehakikisha,
ni vyote,
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Ni Baba,
ninaye Yesu, nimehakikisha,
ninaye, ninaye, ninaye Yesu, ninaye, ninaye Yesu, ninaye, ninaye, ninaye Yesu, ninaye, ninaye, ninaye Yesu, ninaye, ninaye Yesu, ninaye, ninaye, ninaye Yesu wangu, ninaye, ninaye, ninaye Baba, ninaye, ninaye Baba, ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu, ninaye, ninaye, ninaye Baba, ninaye, ninaye Baba, ninaye, ninaye, ninaye Baba yangu, ninaye Yesu wa kumwendea, jemedari wangu, ushindi ninao. Ninaye Masia wa kujivunia, hata vita iweje kushinda na simba. Ninaye mwamba wa milele, jemedari wa dunia, ushindi ni wetu. Ninaye aliye jitukuza vizazi na vizazi. Ninaye ambaye kaburi nilimwachia, nilimwachia, ameshinda milele yote. Ninaye nimemuhakikisha. Jemedari wa mimi nitashinda vita.
Ninaye Yesu, nimehakikisha.
Nimehakikisha.
Jemedari wangu,
ndiye Yesu,
nitashinda vita.
Sitapotea.
Ninaye Yesu,
bila
nimehakikisha.
Hajawahi kushinda.
Jemedari wangu,
hajawahi
kushinda vita.
Ni Baba.
Ninaye Yesu,
ni Baba.
Nimehakikisha.
Anatuchunga sana.
Jemedari wangu,
nimehakikisha. Mimi nitafika.
Ninaye Yesu,
mimi nitafika. Nimehakikisha.
Jemedari wangu,
jemedari,
nitashinda
vita. Jemedari, jemedari, jemedari wa dunia. Bile hajawahi kushinda, hajawahi kushinda. Dunia inainama kwake. Ni vyote. Baba, anatuchunga sana. Hallelujah.